SBS Radio.
Nā whaalia i se ripoti whaatoa whaasalala wina. O sā wanga i te tonua ainga, e ono i u i lea a fi ai o se tangatana sā waina i se manu anga o le whai ai. O le lata i le tolu se fulupa seno i lato wea a fia o se tamaititi. O se tasina matua a fia lona soifuanga ono sā wanga i te tonua lona ainga, o le tina o Rosie Batty, leana avea ma Australian of the Year. O lana tama o Luke na fasi o tia e lona lava tamā, le tamā aloa nana nofo ma Rose Batty. E whamalulu atu e le o le grab le nāsa tatau ana tāina atu, ai o le tātou e whamatalatu o lana tama o Luke na fasi o tia lona lava tamā na tamā aloa nana nofo ma Rose Batty.
The extent of what victims of family violence have to experience continues to shock. There are so many more layers of complexity and horror.
O se tasi na mātu i a o na mānuanga i se whasinga e lona tamā whai, o le tamāitai o Rebecca Scriroli, i na ualua se fulmana lima tausanga lona matua, e fitu māsina na tāo fi ai o i e le whale mai, ai e tonga fitinga, tonga fitia o na mānuanga, i na uatālo na ulu se itulou, e lona tamā whai i se sāmala.
I would have been 7 months in hospital, approximately, because I had to learn to first to breathe, to eat, to walk, everything all over again.
Rebecca Scriroli. Na awai uma Rosie Batty ma Rebecca Scriroli. I le whasarala wina o le ripoti a le whaalaputuputonga le Brain Injury Australia. Le ana whaalia ai o le whase fulupasene o tangata ia a fia i sā wanga i tutonu o ainga. E a whaaina i se manu anga o le whai ai. Na whaalia Rose Batty, ana ola lana tama o Luke mai le whasinga i lona tama. O ia se tasi o tangata e mātu i a sona manu anga o lona whai ai. Ona na tae le tama loa i se pate kilikiti.
And if Luke had lived, he would have had a significant brain injury because he was hit over the head with a cricket bat.
Rosie Batty. Na whaalia fo'i le ripoti o le lata i le tolu se fulu pasene. Lata i le tolu se fulu pasene. O tangata e tonga fitia i whale mai, ona o manu anga o le whai ai, mai sā wanga i tutonua ainga. O tamaiti, i lalo i fo le se fulu mara lima tausanga le mātutua. Na sā unua le whātonu o le Brain Injury Australia, Nick Rushworth, o wha maumaunga nei, e nā o tangata ua tili i le whale mai po o fō mai, ona o manu anga mātu i ā. E le o a awhia ai, pe a awhia ai le toa tele, o lo o a awhia ai manu anga o le whai ai, ona o le whasi e nisi tu tonu o ainga, i le pō, i le tui, po o le tā i le ulu, a ele i vaaia se fō mai.
We've mined and mapped the tip of the iceberg. I still think there are many, many thousands of women and children in the community living with brain injuries that go unknown, undetected, undiagnosed and untreated.
Le whātonu o le Brain Injury Australia, Nick Rushworth. E se fuluma le ono tausanga le matua o le tamaitai o Angela Barker i le teimi na tutu i e lana wotamalo na ulu i sen fōu a mea, matu i lo na ulu.
It's so wrong. What gives anyone the right to, you know, mess someone up like me?
E pei ona whaafafonga mai, i lona si ufafonga, na matua a fia lona whai ai, i lona manuanga. Na tā ua fo i le ripoti, o tangata e whaia sa wanga nei i isi tangata i tutonu o ainga, ai mai se lava i tina ma whanau. O ni tangata na sa wai na fo i o rātou mātua, po o nisi tangata i tutonu o le ainga na wheola e ai. Ma o lo oa o noa a fia fo i, le to te leo i lātou, ini manu anga o le mā fau fau. O le sāwa, e whānau mai ai le sāwa. O le alofa ma le whāpale pale, e whānau mai ai le alofa ma le faapalepale.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.